kahle kahle ngothi ngokutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosisa uma ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athanda nisathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athanda nisathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athanda nisathola angifuni ukuqina usungizonda musuku ngibuza untu bibona uyangibelesela uyangikho you know mine if I ever call you love don't you take it to the heart oh my time to pass the now I just wanna have fun kahle kahle ngothi ngokutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosi ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athanda nisathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athanda nisathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo